Ebyo nga biri biti akakiiko k'eggwanga akalezika eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission kagugombodde emikutu gy'amawulire egifulumya amawulire ag'obulimba wamu n'okujubisa ennyo mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Kagambye nti amawulire ago gandivaako okutabangula emirembe egibadde gibukadde mu Uganda. Ssentebe w'akakiiko kano Maria Muwangadya agamba nti emikutu gy'amawulire egimu ensangi zino bwe giba gikola amawulire ku bibiina by'obufuzi ebimu tegikyawa mawulire matuufu wabula gibeera mu kusudiya busudi. Maria Muwangadya bino abyogeredde ku Sheraton Hotel mu Kampala mu lukungaana olwetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuva mu kakiiko ako kennyini akalezika eddembe ly'obuntu, akakiiko k'ebyokulonda, poliisi ya Uganda, ekitongole ekirungamya eby'empuliziganya mu ggwanga n'ebitongole ebirala ebirwanirira eddembe ly'obuntu.
Increasingly concerned about the rise of misinformation in the central region and other parts of the country, falsehoods and biased reporting are being used to stoke anxiety. It is troubling that some mainstream media houses have recently swung into action to discredit the electoral process through narratives that are false, exaggerated, or selectively framed. Notably, the claims of police brutality against some candidates circulating in selected outlets have not been corroborated by facts.
Dr. Abdusalam Waiswa, akiikiridde ssenkulu wa Uganda Communications Commission, awanjagidde bannamawulire n'emikutu gye bakolera okwolesa obukugu obw'enjawulo nga bakola amawulire bafulumya amawulire agalimu ensaawo. Dina Kyasiimire, kamishona okuva mu poliisi nga yakiikiridde ssaabapoliisi wa Uganda, agambye nti si kigendererwa kyabwe okukuba omukka ogubalagala mu bantu wabula nti olumu bakikola okugumbulula abawagizi ababeera batagoberedde mateeka.
Elections are organized by electoral commission, so we come in support. So if you don't abide by law, if you don't operate within the confines of the law, definitely as police we come in. But we are not there to stop people from exercising their rights, because that's why we are there. We are there to ensure that each citizen enjoy their rights, but within the law.
But someone would argue that, like the example you've given of passing a particular place and the other, you don't have passed this particular place, it only applies to a certain section of candidates, and in most cases they are the opposition candidates.
Ate ye Julius Mucyunguzi, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda, ategeezezza ab'amawulire nti obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kukakasa nti eggwanga lifuna akalulu ak'emirembe era ak'amazima n'obwenkanya.
Teka, ne tutuuka n'okuseera ng'abantu bagamba nga kampeyini zino tetulabamu mwasi, tetulabamu vibe. Akakiiko nagamba nti Abannayuganda baagala akalulu ne kampeyini z'emirembe, naye ennaku zino eziyiseeko tulabyewo ebifo ebimu abaddewo emivuyo egituuse n'okufiiramu Bannayuganda.